Let us pray.
Astandase.
Thank you, Lord, for the word that can be life-giving to us even this morning. Would you please bless it to us?
Siyabonga Nkosi ngezwi lakho elinikeza ukuphila. Ngisho nakukho lokhu kusa kwanamhlanje sengathi ungalibusisa empilweni zethu.
Amen.
Amen.
I'd like to share a portion out of John chapter 1, very well known.
Ngiyafisa ukuthi ngincobelele izwi lenkosi encwadini ngoka Johani. Isahluko sokuqala indaba eyaziwayo.
Verse 29.
Indima ngiyamashumi amabili nesishiyagalolunye.
The next day, John saw Jesus coming to him and said, "Look, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Ngangomuso wabona uJesu eza kuye wathi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe.
Here we find John seeing Jesus coming to him.
Sithola uJohani ebona uJesu eza kuye.
Jesus having come out of the wilderness, being tempted for 40 days and 40 nights.
UJesu uphuma ehlane kade lingwa khona ubusuku obungamashumi amane nezinsuku ezingamashumi amane.
Having been attended to by heavenly hosts.
Kade evakashelwe uquqaba lwasezulwini.
I thought of this John, a man with a calling, a man different to the rest.
Ngacabanga ngaye uJohani indoda ebinobizo olwehlukile engafani nabanye.
And he could recognize Jesus.
Wakwazi ukuthi amphawule uJesu.
In what shape was Jesus after having come out of the wilderness?
Why is this man esinjani uJesu ephuma ehlane na?
But John had eyes to discern without any person, any human being fitfully should have told him, "This is Jesus."
UJohani waba neso lokuphawula ukuthi uJesu lo waba neso elingafani nabanye nelabanye abantu.
John, as it were, did not esteem himself of great value.
UJohane akazange azibone ngumuntu onenani elikhulu phakathi kwabantu.
He even said, "I'm not even fit to be the slave of Jesus."
Waze washo wathi angisuye nomuntu ofanelwe ngisho nakuba isigqila sika Jesu.
Oh, how we men see ourselves fit for Christ's use.
Kodwa thina bantu kaningi sizibona sifanelwe ukusetshenziswa uJesu.
We say we are capable of going out onto the mission, capable to do the calling of God.
Sizisho ukuthi sifanele ukuthi siphume sihambe nathi siyokwenza umsebenzi wenkosi, siyokwenza lokho uNkulunkulu asitshela khona ukuthi sikwenze.
Claiming to have been prepared by the Lord, maybe for a specific task.
Sizisho nokuthi inkosi sisilungiselele thina ukuthi senze umsebenzi othize.
Claiming, "Oh, I can fill that gap. I've got the qualifications."
Athu umuntu hayi ngasivala mina leso sikhala, ngifundile, nginazo izinto ezanele ukuthi ngingakwenza lokho.
And then you come to the mission and maybe to the mission field relying on your qualifications, relying on your capabilities, relying on your own knowledge that you have maybe received through people and been educated by people.
Uze emsebenzini wenkosi wencike emfundweni yakho wethembe imfundo yakho uyifundiswe njengabantu.
And although John was related to Jesus, their mothers were cousins.
Lapha sithola uJohane obethembele kuJesu, hayi kubangani bakhe noma umzala bakhe.
He said, "And I did not know him, nor recognize him, but he who sent me to baptize with water said to me, 'Upon whom you shall see the Spirit descend and remain, that one is he who baptizes with the Holy Spirit.'"
Ethi nguye bengisho ngaye ngithi, "Emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambi kwami, ngokuba wayekhona kuqala kunami. Nami bengingamazi, kodwa ukuze abonakaliswe ku-Israyeli nalokho ngizile, ngibhaphathiza ngamanzi."
And when the scribes and the learned people sent messengers to go and find out who this man is who's preaching there in the wilderness, who gave him this authority, they asked, "Is he Elijah?"
Kufika lapho ababhali nezazimthetho izobuza ukuthi ubani lo muntu ohambe babhadise khuluma nabantu, ngabe uyu Elijah na?
He said, "I am not."
Wathi angisuye.
"Well then, who are you that we can give an answer to those that have sent us?"
Bathi pho ungubani wena ukuze phela sikwazi ukubatshela laba abasithumile sibanike impendulo ukuthi ungubani?
And he said, "I am a voice of one crying in the wilderness, shouting in the wilderness."
Wathi ngiyizwi lomemezayo ehlane.
And what was this voice shouting?
Lalimemeza ukuthini leli phimbo na?
"Prepare the way of the Lord, straighten out the path of the Lord."
Lungisani indlela yenkosi, nenze imkhondo yayo iqonde.
You know, see where it all begins in your Christian walk.
Yabona ukuthi indaba iqala phi endleleni yobuKristu.
There is a way that needs to be prepared.
Kukhona indlela okumele ilungiswe.
Christ's way.
Indlela kaKristu.
Not your way.
Yenziwe futhi ngokukaKristu,
hayi indlela yomuntu. According to your wishes and your desires.
Kungahambi ngokwezifiso zakho nezinjongo zakho.
Do we understand why some people speak as they speak? Because they are about seeking God's will for their life, not their own will.
Yabona ukuthi yini abanye abantu bekhuluma ngalendlela abakhuluma ngayo, ngoba bafuna intando kaNkulunkulu ngendlela yabo, hayi ngendlela kaNkulunkulu.
And may I dare say today, this morning,
ngingakusho lokhu namhlanje ekuseni,
if you are on the mission, may I start with this mission, these premises, or whether it be under other missions and other premises.
Uma kungukuthi usemishini, angiqale ngayo le mission. Uma ukulamagceke nakulamabala noma kwezinye ke mission.
Are you about preparing the way of the Lord, or have you come here with ulterior motives?
Ngabe ulungisa yona indlela yenkosi nemkhondo yayo na, noma uzela ngeyakho ingqondo nezifiso zakho?
You should be of John's caliber.
Kufanele nawe ube nalo, ube lolu hlobo luka Johane.
If you are disqualified by the words of John, shouldn't you rather go home and prepare first before you come and reside at the mission, on the mission field? Because lest you do more harm to Christ's cause
Uma kungukuthi uya ayakulahla lamazwi kaJohane, kungabe ngcono pho ukuthi uhambe ubuyele ekhaya, ukuthandaze uyilungise indlela yakho, ukuze ubuyeke usumisele ngokuthi ube yiloluhlobo lukaJohane.
And if you are on the mission and speaking things that are not according to God's will, person, man, whether you're a man, a father of children, whether you're a child, rather go. Go to a place where your foul mouth can be washed.
Uma ula emishini besukhuluma izinto eyiphambene nalomsebenzi, kungcono ukuthi uhambe uye la oyakhona ukuyolungiswa umlomo wakho, uhlanzwe uhlanzisiswe kuqala.
Don't think by coming here it will be like going into baptism, as we saw last Sunday, that your mouth will be washed. You can be here, as we heard it. You can be here on the mission, and you can be used of Satan, and you can devote yourself to Satan because of your hardness of heart.
Ungacabanga ukuthi ngokuzala emishini uzozala uzubhabhadiswa, mhlawumbe njengoba sibonile ngesonto elidlule, ucabanga ukuthi ubhabhadiswe yiwo ozogeza umlomo wakho ekukhulumeni izinto ezimbi. Kodwa angeke lokho kuyishintshe impilo yakho, wuwo kufanele ulungise impilo yakho kuqala.
John was about Christ's business, not his own.
UJohane wayesemsebenzini kaKristu, hayo wakhe.
And that's why he could speak as he spoke.
Yingakho akhuluma ngendlela akhuluma ngayo.
And that's why he could turn back those who came for baptism, and he called them, "You brood of vipers."
Yingakho abajikisa wabaxosha lababeza bethi bafuna ukuzobhabhadiswa, wathi hambani sukani la nina nzalo eyinyoka.
He says, "You just want to clean the outside of the cup. Clean the inside."
Uthi wena nina nizala ukuba nje nizogeza ingaphandle lenkomishi, kodwa hlanzani ingaphakathi la kuqala.
Don't be worried that you've got tatters and your clothes are torn and worn out because of your lifestyle. Don't be worried about putting on a tie and a suit. Clean out. Be sure. Make sure. First step is get your heart clean, and the rest will take care of itself.
Musa ubuye ukhathazeka ngokuthi ugqoke amantayintayi nje izinto ezidabukileyo. Hayi, uzoba umuntu olunge kanjani uma unjalo uyixake ngokuthi hayi angigqokile mina uthayi. Geza ingaphakathi kuqala, okunye kuyolandela.
Don't say because you're on the mission, you're a good cup, you look well, your smile is good, you can speak well, people will honor you because you've given up everything else, and you don't have anything, and you are wretched and to be pitied because you're on the mission field.
Musa ucabanga ukuthi ngoba ula emishini bese uzama ukuhleka nokumamatheka kahle njengalabo babonayo bemamatheka, hayi manje usemsebenzini wenkosi nabanye bazokuzwela bandla bakudabukele. Cha, ungacabanga leyo ndlela.
Check up on your life.
Buka, hlolisisa impilo yakho.
Check up on your talk.
Uvivinye izinkulumo zakho.
What do you speak at table when your children are present or when you are alone without the ones who can reprimand you and can say, "Listen, that you shouldn't be speaking in front of your children."
Ukhuluma netafuleni uhleli nezingane zakho no lapho ninodwa kungekho umuntu ozokusola asho ukuthi hey, leyo nto akusinto ukuthi uyikhulume phambi kwezingane.
John, the next day, shall we say on that day, he saw Christ coming to him, to himself. He didn't notice that they would be coming to all the people to be baptized or so, he saw the Lamb of God coming to him.
UJohane ngangomuso noma sithi ngalolosuku wabona inkosi iza kuye, hayi ukuthi yabona abantu nje beze embhabhathisweni kodwa wabona inkosi iza.
Do you have to be reminded or told, don't you see Christ coming to you? You are happy-go-lucky so long as I won't lose my position, so long as my children will be cared for, so long as they love my wife. They don't have to love me, as long as they love my wife. You've got it back to front. Friend, are you fitting? Are you capable? Can't you even disqualify yourself by seeing your own state of your own life and just crying for mercy? No, you are still busy with talk and cheap talk at that, fault finding, evaluating others. And you can't beat your own breast.
Ngabe wena akukukhumbuzini lokhu ukuthi ngabe wena uyayibona yini inkosi ize kuwe, noma usuke wayibona inkosi iza kuwe, noma uthokoziswa nje ukuthi hayi kuhamba kahle konke, unakho konke komndeni wakho, uyayithokozela nezingane zakho, uzigcinga nje mhlambe ngezinye izinto engahambisani nalokhu kwenkosi.
He was of Elijah's stature.
Waye nomfanekiso ka-Eliya.
Elijah, his name says, my God is Jehovah.
U-Eliya igama lakhe elichaza ukuthi uNkulunkulu wami nguJehova.
And he could pray on a certain day.
Ngolunye usuku wakhuleka.
He said, oh Lord, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Let it be known this day that you are God in Israel. And that I am your humble servant.
Nokuthi mina nginceku yakho ethobileyo.
And that I have done all these things according to your word.
Nokuthi ngenzile konke lokhu ngokwentando yakho.
It was a day of decision.
Kwafika usuku lapho kwakufanele athathe khona isinqumo.
It was a day of getting rid of all the Baal worshippers.
Kwabakhona usuku lapho kwakudinge ukuthi achithe asuse konke, achithe bonke nabakhonzi bakaBaal.
A day when he summoned the children of Israel. How long will you linger between two decisions?
Kwabakhona usuku lapho abiza khona abantwana bakwa-Israyeli wabaqoqa wabahlanganisa wababuza ukuthi kuyoze kube nini nimanqikanqika phakathi kwey'nhlangothi ey'mbili na.
Here, John, that short life that he lived, he didn't live very long after he spoke these amazing words.
Lapha uJohane akazange aphile isikhathi eside emva kokuba esekhulume la mazwi.
He was there to witness the Spirit of God coming down.
Waye lapho ekhona ukubafakaze ngokufika kukamoya kaNkulunkulu ehla eqhamuke ezulwini.
In the form of a dove descending on the Lamb of God.
Ehla enesimo sejuba ehlela ekuyikulo iwundlu likaNkulunkulu.
But his life was cut short.
Kodwa ke nokho impilo yakhe yayisinqanyulwa yafinyezwa.
Because of Herod's wife Herodias.
Ngenxa yomka Herod ongherodia.
And she held a grudge against him and sought to silence him forever.
wayeseba negqubu ngaye wayese ehlela ukuthi amthulise inguna phakade lonke.
So even before the Lord died for us, John also died fulfilling the will of God.
Njengoba nenkosi yethu yasifela noJohane wafa naye egcwalisa intando kaNkulunkulu.
Have we surrendered our minds to Christ?
Ngabe thina sesinikele imiqondo yethu kuKristu na?
A footnote in one Bible says, when we truly understand who Christ is, our pride and self-importance melt away.
Elinye ihumusho lithi, lapho sesiqonda kahle ukuthi uKristu ngubani, ukuzazi kwethu kuyanyamalala, kuyancibilika.
We often have got self-worshipping minds.
Kaningi siba nengqondo ethanda ukuzikhonza nokuzikhothamela.
Paul wrote in Ephesians, do no longer walk as the Gentiles do in the futility of their minds.
Kwenye kwabasefesi uPaulu yabhala ukuthi anisahambini njengabe zizwe lapho bebe khonza bona emqondweni yabo kwedukeni kwabo na.
They are darkened in their understanding.
Baphuphuthekisiwe ezingqondweni zabo.
Alienated from the life of God.
Bekude nempilo kaNkulunkulu.
Because of the ignorance in them due to the hardness of heart.
Ngenxa yokungaqondi kwabo, ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo zabo.
And he says, do not be conformed to the passions of your former ignorance.
Athi ningalingisi ukungazi kwabo.
There is an ignorance of God, a willful suppression of the truth of God.
Kukhona ukuthi kube umuntu angaqondi intando kaNkulunkulu, angaqondi neyifiso kaNkulunkulu.
Hebrews 12:2 says, do not be conformed to this world, fashioned after its customs.
Incwadi kumaHebheru lithi, ningafani nalelizwe, ningalingisi lona.
But be transformed by the renewal of your mind.
Kepha niguqulwe ngokwenziwa busha izingqondo zenu.
That you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God.
Ukuze nibe sentandweni enhle kaNkulunkulu.
Is your life acceptable to God?
Ngabe impilo yakho yamukelekile kuNkulunkulu na?
Many people don't like the word perfect.
Abanye abantu abalithandi leli gama lokuphelela.
But through the renewing of the mind, we can prove the perfect will of God.
Kepha ngokwenziwa busha izingqondo zethu, singapheleliswa entandweni ephelele kaNkulunkulu.
Have you put your life on the scales? Whether you are performing God's will or your own will.
Ngabe usuka wayibeka impilo yakho esikalini wayibona ukuthi wena wenza yona intando kaNkulunkulu noma wenza intando yakho.
Is your life fruitless?
Impilo yakho ngaba inayithelo?
Well, maybe it should because of the kind of life you are living. It's only fitting. There shouldn't be heaven's fruit in your life because you may be just a worshipper of your own image.
Mhlambe ifanele ibe yilokho eyikho ngenxa yempilo iphilayo ngoba akwazi phela ukubonakala izithelo kaNkulunkulu ngenxa yempilo oyiyona.
But those who have laid their life on the altar, they maybe will understand what it implies and even reap some of heaven's fruit.
Kodwa ke laba ababekile impilo zabo e-altar likaNkulunkulu labo ke bangaqonda bakubone bavune ithelo zalokho.
Here was John crying in the wilderness, "Behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world."
Lapha uJohn uyamemeza uyakhala ukuthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe.
Has he taken away my sin? Has he taken away your sin?
Ngabe usazisusa yini izono zami? Usazisusa yini izono zakho?
He's come to save those who are lost. Lost in themselves. Lost in their own image. Lost in their self-esteem.
Weza ukuba sindise labo abalahlekileyo abalahlekile ngisho empilweni zabo nasengqondweni zabo.
Shall we pray?
Asithandaze.
Lord Jesus, we know if we come to you, our own lives come to an end.
Nkosi Jesu, siyazi ukuthi uma siza kuwe neimpilo zethu kuyaphela ukuyiphilela ngokwethu.
It would be so wonderful if we could dip ourselves in that cleansing blood and be purified from every sinful stain.
Kungaba isimanga esingakanani uma sizifaka sizicwilisa egazini lakho Nkosi ukuze sihlanzwe sicengisiswe kukhona ungcola kwezono.
And that your spirit will fill our hearts and minds, that our lives are revolutionized.
Ukuba impilo zethu zigcwaliswe ngamandla kaMoya Ngcwele, ukuba inhliziyo zethu nengqondo ziguqulwe.
That was your desire, that your Holy Spirit should fill your disciples.
Kuyisifiso sakho leso Nkosi ukuba sigcwale abafundi bakho bagcwaliswe ngaye uMoya Ngcwele.
To be able to go out into the world and making disciples of all nations.
Ukuze bakwazi ukuhamba emhlabeni wonke benze abafundi ezizweni zonke.
And that will be able to be with us because we are with you right to the end.
Ukuze ukwazi ukuba kanye nathi ngoba sikuwena nathi kuze kube sekugcineni.
Rather should we say because of you in us.
Noma sithi Nkosi ngenxa yokuthi wena ukithina.
We can experience being carried by you through difficulties, hardships, even if it may cost us our lives.
Ukuze sikuzwe ukuphathwa isandla sakho indlela yonke noma ngabe sihlangana nobunzima endleleni sizwe impilo zethu iphethwe uwe.
Thank you for the privileges that our lives can be totally surrendered to you.
Siyabonga ngenhlanhla yokuba impilo zethu zikwazi ukunikelwa ngokuphelele kuwe.
Help us that we will be able to taste something and maybe prove your perfect will in our lives.
Siyacela ukuthi usize ukuba sikwazi ukunambitha lokho, sikwazi futhi ukubona impilo epheleleyo empilweni zethu.
We wish to commit this coming week to your care.
Siyacela ukuthi usize sikwazi ukunikela leli sonto elizayo silinikele ekunakekeleni kwakho.
That we can experience you going before us, working mightily things that we have not seen or heard of.
ukuze sikwazi ukubona wena uhamba phambi kwethu usebenza uveza wambula izinto ebesingeke sakwazi ukuzibona.
Glorify your name, we pray.
Khazimulisa Nkosi igama lakho siyacela.
Sustain your servants.
Ugcine izinceku zakho.
Who have been walked faithfully as you have entrusted your word to them.
Ezihambile ngokwethembeka njengoba walibeka izwi lakho kubona.
We ask these things humbly, trusting in the power of your great name.
Sicela konke lokhu ngokuzithoba, sethembela egameni lakho elikhulu.
Amen.
Amen.